nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru muwa muri benshi mwicaye ku radio yanyu muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi mwumva ijwi rya Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent ubutuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushikiwe Uwimana Selina babunanye mu mwaka w'1994.
Watamkanye mimi wangu tenda na kani. We yabaga kwa marume ni kwa posia ni Karama. No, 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 tuje guhunga we ahunga turu Karama aragenda natwe turahunga tutatana. No, no, uza kumva yuko umukobwa yaba arageze muri Kongo aho bita Bukavu. No, no, rero turategeza turaheba.
None se ninde wababwiye ko yageze Bukavu?
Munatuga kwa jazu kafu nungu profesere wabaga Ikarama mumazu ya marume aliwe wangu profesere.
Uonu mu profesere wa mngi jishaga?
Ya mngi jishaga.
Kuburyo bishoboka kubari wewa janyi?
Uja, agwere wewa janyi hongo wewa je kuhu ulira ibu kafu nungu wakalu kekuli vicha unga mu Rwanda. Kimuheshu ule nga anzira kujangungu wabu wa muhe akazi huko na achiwa zawara koze mu Rwanda. Kukwa wa mweshi wale wakoze ngozi mkide mtu. Ngombwa koro kwangwa mu hakazi ariko buri muntu wese aho yarari azani cyangombwa. Bahuye rero ahitamo gura ati nibuge mu Rwanda uzaje hahandi washaho nabaga banshirino myenda babwire ko ndano muri Kongo niba guhubutumwa uzabunzani mbire ko bari.
Hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro?
Twamwoherereje ariko mu professeur ntabwo yagaruka. Yaragiye ageze wabo ngo asanga ngo hari intambara ngo bari ngo asanga ngo bari. Ubu rero dufite amuhaye imyenda yikigaragaza yakwezaga yuko twari tuyizi izatubera ikimenyetso ko ngo ariwe babonaga. Umuprofeseri we nawe ntabwo yongeye kugaruka na mushiki wanditse nongeye kumubona ubwo byabaye ngombwa ariko twajya ku ijwi rya Amerika tufata umushaki.
None Hategekimana mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe?
Yigaga mu wa gatanu mukuru ntabwo usobanukiwe imyaka yari afite. Yari ageze mu wa gatanu mukuru.
Wa gatanu mukuru mu ishuri rihe?
Yigaga kuri Centre Bernadette hari Isaac.
Wari ukiri umwana birumvikana ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ubyibushye unanutse utohagiye wabonaga ameze ate wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima wamubonaga gute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga?
Yari umukobwa munini uringana utari muremure utari na mugufiya w'inzobe mwiza cyane ufite amaso meza. Yari umukobwa w'inzobe mwiza ufite ibyiza amaso meza umukobwa mwiza rwose.
Uko amubona wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri? Ndashaka kuvuga wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite?
Kubera ko isave ku Isante Bernadette kuko akunda ababikira basuzuma abakobwa. Yaje baje kubona ngo afite inda y'ukwezi baramwohereza arataha ariko ko arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo baramubwira ngo azaze gukora ikizame cya nyuma cyo kumuhesha amanota yiga agataha kuko yabaga kwa marume aho ngaho asiga agisava agataha akajya mu rugo. Yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Mushigajiti wa hari Isaka.
Hategekimana Vincent urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe kandi nongere ngushimire ikizere wagiriye ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere
maze kumva ategeka imana ambwira ko mushikiwe yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya makuru yaba afite nk'umuntu mukuru
ubundi we arambuye ati bune duhunge tujye iwanyu ati twigire iwanyu hagana kuri atureha isaza ndamubwira ntoya numva ni mbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ibatwica ubu umwana aranga aranga aragenda niba ndasigara usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana niko gutandukana nawe yacike ukwezi kwanjye rero nagiye nyuma
kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
naje kukamenya ko yageze muri Zaire ngo akajya batanga ibiryo hamwe n'abakuru wa ruje bukeye rero noneho ngo haza abo bakuru wa ruje barababwira ngo nibajye mu nkambi barebe abana b'abanyeshuri biganaga kuko yagiye yiga yaragigaga isave yararangije umwaka wa gatanu ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize
yari umukobwa uzi ubwenge
ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe arazara n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuba intambara noneho barababwira bati nimujye nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hano ibintu bibi ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane cyakora ngo banze ubu mukobwa wanjye feri na n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho ku buryo umuntu wabimbwiye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse
bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Selina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika ntibagiye mu ndege ku buryo Selina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika
ku buryo bihari rwose
none mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato Selina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo mbese uyu wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga
nabonaga asa n'uyifite usibye ko itagaragaraga rwose
uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe
ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga kandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu ageze mu wa kane baranga bari baramujyanye ab'iwacu baza kumwirukana araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga ati ubu koko nzareka ishuri njyaga kwiga none se bigenzi yaje kunyibwirira nta kubeshya nk'uko mbajije ati mama ati njyewe ndumva ati nzashaka umuntu ndibirira sinzareka ishuri ubwo rero ni muri uko kuntu yanduye arayitwara yewe niko nabivuze
none
niko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga amubaze se urarihirirwa nande ati ni umuntu undihirira ubwo urumva ko na urabi mwana kurihirira umwana w'umukobwa suwawe siki urumva ko byagenze ni
ndabyumva none ukuwa mureba gase wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoroga kwibarira nk'ameza ngahe
nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu
biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo ndashaka kureba
ucisho kubiri ntabwo ari byiza
ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ari we wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94 niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ari we wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza byemfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uw'Imana Selina ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Imana
igumugisha Agasaro Kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira yimakura atayatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Seri nari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'impfubyi cya SOS Bukavu amwita muri umunawe uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe atuye igikondo ya Kigali nimwumve uko Nadia byivugira
nabaye hariya mu mesho y'Ikakiro niho nakuze nishanga ndinjenyine ariko nyuma ze gusohokamo muri 2012 babonye uru agafishe nabatijweho mbango muri Congo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse Nshutiraguma Innocent hama mama hari handitse Nyanzira Imakire amatariki y'amavuko ni mu kwa 1925 1994 hanyuma nkibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite I Kigali wenda yari yafashwe wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda nkaba mfite famiye nkabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma noneho umutante wandeze muri Suwesi mbwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpese ku mugongo noneho arantanga nsiga muri Suwesi ya Bukavu Chimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi ntamunsi
uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka
oya nabo banyakiriye mvuye SOS yo muri Congo ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho bamfashe mvuye muri SOS yo muri Congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri SOS yo muri Congo kuko sinjye wavuyeyo njyenyine amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda noneho nsaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012 barashakisha baraheba niko bambwiye nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera Cyangugu ngera aho bita Nshimpunda ntanga amatangazo muri kiriziya yaho biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu amanda avuga bamvuye gucika intege
komera
ndavuga reka nshakisha
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ubufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima. Ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse, kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga i Bukavu. Biragaragara ko utaturutse kure, biragaragara ko utaturutse kure. Rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho, ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se i Butare, wamenya umugabo witwa Shuteraguma Innocent ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Imakure Makura atabashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guha izina haba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhanduka ijuru rya Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia ubibambe. Nadia, ninde waguhaye iri zina?
Ufite iyo fiche yari ni mu Kilatini, nta nubwo ari mu Israeli cyangwa France, yari mu Kilatini, ariko iyo ureba fiche ntaho utaba uzi ururimi, urareba ukavuga uko biri, aha handitse amazina, aha handitse amatariki y'amavuko, handitse ababyeyi, papa, mama, ibintu nk'ibyo.
None
fiche niko yari yanditse.
None iyo fiche uracyayifite?
Fiche uko nagiye ngenda sinzi, nagize gutya ndayibura. Ariko nasubira muri Israeli nabo bambwira yuko ntayo, ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditseho, kuko nashatse na exemplaire yayo hariya cimpunda, kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo, uretse ko byari bitandukanye mu rurimi, mbona ko ibyari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyo.
Iyo fishi uribuka ibara yari ifite?
Yari umweru, yandikishije muri North Brown ifishi ya kera.
Nongeye ndibutse amazina yabo ni Nshuteraguma Innocent ni papa wawe, nibyo byanditse ku ifishi. Hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Imakurata, nibyo bigaragara ku ifishi. Niba hari umuntu wabamenya yahamagara Ijwi rya Amerika, tugakomeza uyu mwana w'umukobwa uyuwambe Nadia. Nadia, ukomere, abumva Ijwi rya Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha, no gutegereza ukomere.
Agasaro Kaburaga.
Hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku Ijwi rya Amerika. Nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto, aya Nadia Uwibambe akiri muto, aya sekuru n'aya nyirakuru, maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru, ntababwiye uwo ari we, bahise bemeza ko ari umukobwa wabo.
Isano nyine irahari, nabonye asana abuzukuru banjye. Erega ni kera, ni kera n'abasaza be bari i Kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asana abana babo. Nanjye rero ndavuga nti niyaba mwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru. Ntagahagarara n'amaguru, kimwe kiriya gice cyonyine abantu nahavuze.
Nasanze ari mushiki wanjye twonsibere rimwe wanjye nyirizina,
ko wari umaze imyaka myinshi utamubona, wabonye atarahindutse, niki cyakweretse yuko ari we koko?
Urumva guhinduka, yarakuze nanjye narakuze, ariko isura ye nabi wacu turaziranye, niko asa, niko niwe rwo ntago byumvikanye woniwe namaraso yanjye rwose.
Nadia nawe namuhaye amafoto ya Sedini w'Imana ndetse na ya sekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa.
Uwo nabonye dufitanye ishusho cyane nuri ya Sedini kuri ya foto ya Nordbrun iga muri 3e primaire kuko nabifashe nyishyira hamwe na niri yafite ku gatabo ka banke ko muri Suez. Mbona ko nubwo imwe iri annual ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi garukiye n'umutwe mbona ni teke ariko kuko nakuze ndambuka urasanga naho ashobora kuba yararambutse kuko nanjye nigaga nko muri 3e primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
murenga hariya nahise mbona yuko ari we rwose.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Celine Uwimana yashakishijwe na musaza we Hategekimana Vise. Natubwira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata. Undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanyeyo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent. Wabyaranye na Celine Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikweho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda. Uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe. Namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 aziko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si.
Agasaro kaburaga
ni kumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Selina. Tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na ya mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira. Nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nibwira yuko nubwo bwose ntarabona mama wawe ariko nibwira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi. Amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka. Sinzi uwo ndi bubanze kubaye ngo musuhuze de kampere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira Nibunyumva. Uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva. Musuhuze.
Muraho makuru yawe
meza.
Yewe wa mwana n'ibibazo rwose ibibazo ni ugushima Imana.
Komera komera Nadia komera ihangane.
Ndakumva mukecuru.
Yego muraho.
Amakuru yanjye muraho.
Muraho.
Imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi cyane. Myinshi cyane. None se umubyeyi wawe ntuza haherere?
Oya ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu ubwo rero nanjye niyo nagendeye ushakisha shakije igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 yayishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina si yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
urakoze cyane Imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire bakurikire na nyoko bamenya Imana rwose ibikoze neza nawe ntamubona nkuko mubonye Imana shimi Imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
nishite ni njyewe ugushima murakoze cyane
komera komera
humura rwose humura ese ko ariko bigenda umuntu Imana irahari
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wikiki ntegeye
shaka gasaro kawe muzakabona
shaka gasaro kawe muzakabona
ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana wa mushikiwe.
Aha. Wewe. Zicyo ngushimiye. Ura mwana ukwasa n'ifuranye niko basa. Urakoze cyane ubwo n'unzu zamubona.
Guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze naba gusuhuze yitwa Nadia ubibambe Nadia uranyumva
ndabumva
ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene suhuza mwisho wawe
urawo mwana wanyu ndifuza kukumenya
nange ndashaka kubona cyane
urakoze cyane ubu ungana iki
mukose ndanduza 27
aha nibyo
kubera icyo uvuze ngo nibyo hari icyo wari ubiziho
kibona nimbi yagiye naza afite ayifatira muri Congo nibyo kandi ni mu ntambara mukonye niwe n'uwacu nawe nakanje
kibona nabuba
ndimo ndahamagara abantu babwira ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubone abantu baburanye abantu
kuzisha kuvuga amase y'umwami ababeho n'imiryango yanyu sinzivuga pe
ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika Nadia wibambe ndagushimye cyane komera muribuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategekimana vise nkuko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushikiwe nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we
yanejeje byapa yuko ntabona ukuntu nafurika ngo nyitime numva ariko mukitimana mani kimoto imbere y'Imana ndayishimye n'izijyanye kandarishimye nawe ubwo ndagushimye binareze uzamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane pe uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe marafu yacu yawe ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamurema umutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi rwose
ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye ijwi rya Amerika ushaka mu mushiki wawe w'Imana Selina ndahamya yuko nabazagiraho akaboneka niba yumva ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire icyo kizere ukomeze kandi wumve ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose umva reka muvizuku nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise vugira nk'ukura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye niyahise ijwi rya Amerika numva asaba agasaro kabuze wumva uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo ufite cyasubiye iminsi ngororabasa anyakira neza wose ntacyo papa mama we rero akavuga ngo ukorera ngo ikigali ngo azaze kukurira
nibyo
ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yategetswe n'agahinda kenshi ni umugabo ni umubyeyi ati mbese usibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni imana yonyine babana nawe umutima we burya batumva ni mu kinyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya ariko nzabishimise
murakoze urwo rukundo rwanyu ni ryo shimwe rikuru ndagushimye cyane
ngo dukomane kandi imana ibarinde
Agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97 waba warahageze muri 94 umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette Save mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare Isave waba yaramubonye Burayi cyangwa se muri Amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we Nadia Uwibambe abuzukuru be bose baramushaka email yacu ni radio yacu @gmail.com
rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika agasaro kaburaga
dutumikire na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Karudandi
nangishe papa wanjye yitwaga Mukikema ariko izina rye ni rimwe nzi bambwira ko yitwaga Mukikema Dr Mukikema akaba yarakoraga muri pariki Akagira akaba yaratuye muri guest house i Gabiro
uravuga ngo mwaburanye muri 90 ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane
we na mama ntabwo babanaga noneho biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa we namuhereza umwana we noneho mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba arantwara mu kuntwara mama anjyana mama ahita anjyana aho bita Nyagatare kandi kwa mama wa wa mama hari ka wangire ngo arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ariho umwana we amafoto yose ziko bari baramfotoye yose papa arayatwara aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye bamwitaga Wanege Afrika aramubwira ngo ntabwo azamuheranira umwana uko byagenda kose azamubura muri icyo gihe papa akaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara ya 90 ibaye tutaduhunga tujya Nyakivara tugaruka 95 nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka 8 mama wanjye kuko papa ntitwabanye ku myaka 3 mama wanjye haza umuntu ngo aramubwira ngo yakoranaga na papa kukagera aramubwira ngo aracyariho
yavuze aho yarari yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
icyo gihe yarakiri mu Rwanda icyenda gatanu icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yambwiye ko akiri mu Rwanda aramubwira ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama aramubwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo bahane umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane ajyane amushyire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunda dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama mama wanjyanye kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya nyakubona wacu wari Nyagatare nkajya ku biro bya Kuruwa Ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze unanga itangazo uko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nzi Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akangwira ko papa bari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeza kubwira aho bakomokaga
mama ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyecyanye ari n'agahaza ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego harahandi yazivuraga
aho ni he
yavuriraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida Evinari Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye njye numvaga mwambarize mwashakishiza papa cyangwa enda bahise akiriho hakaba haboneka wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekereza kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Kuruwa Ruje gushakisha ibyanjyagamo akenshi iyo nabaga njye no ku ishuri banyirukanye narabwira ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ryiga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko nkunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye Kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i Kigali naje nje kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari iminja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwanayimuha
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushiki we baburaniye mu ntambara yo muri 94
bo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga Mukamugenzi icyo gihe ntabwo duheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho twari turimo turahunga tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye atubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi icyo gihe yari afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe kuko icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka itanu itanu ni ine gutyo ubwo itanu yari itaruzura neza nyine twe turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri Goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu mama aramubwira ngo bahuye ngafite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona ijwi rya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kubandikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi yamushikiwe mu kamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuva Igitarama yamubonye he
ashobora kuba yaramubonye hagati ya za Rushashi na Nuza na Nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga
natwe ngenda bashimira cyane kubw'ubwitange mu gitondo sinzi ijuru muzatura mu mwebwe rwose ntabwo njye nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu kamugenzi ntabwo namwibagiwe mu kamugenzi Imana izongere ikamukwereka
Imana igomeze barindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngaho ukomere
Agasaro Kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
abanaga mu nkambi ya Kasare i Kongo no kuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawo amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Diedone undi akitwa Sabuhoro Inosa ubwo narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuze umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma aho ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga uwo baciye ngo za Masisi ntabwo mbi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
nako nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Nzabarirwa Matias mama wanjye akitwa Nyanegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera serire ya Kinunga ni ruguru y'umuhindi ruguru y'isoko ryo ku Murindi
none se Bambogo hashize imyaka 25 utandukanye na basaza bawe kuva icyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse uravuga utereka mbashakisha wabitewe n'iki ku niba ari byo byakugendekeye bite
ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku ijwi rya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro nabuze sinibuka icyo kiganiro
na Gasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona nuko ndavuga nti reka nandike ariko umutima yadufashije cyane ndeza sinzi uburyo nabivuga gusa uko baramutse bumvishije amakuru yacu bagerageza buryo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo tugize amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari nego haboneka uwo ari we wese kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu ariko wenda ashobora kuba azi aderese wenda ngo umugabo wanjye yari afite se witwa gutya na gutya mwamubwira ko turiho twese gusa n'abo ngabo twabuze gusa n'ababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho wenda dukureho umutima tumenye ko nta bakiriho
ucika intege ushaka Agasaro ntabwo arambirwa
murakoze
Shaka Gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka Gasaro kawe muzakabona
wicike intege
Shaka Gasaro kawe muzakabona Shaka Gasaro kawe muzakabona
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare arashakisha musaza we
yagiye ari umwana mutoya nanjye nari nkiri umwana amaze kugenda ntitwasubiye kubonana ubwo uwaruje yaje kuza kumurangisha nko mu 2000 njyewe mba ndi umwana mutoya baranyangira ko musubiza ubwo nyine mpita ndagenda barambwira ngo ninzana n'umuntu andeze ngo amusinye ngo amwandikire ubwo njyewe ngiye kubabwira ngo sinabonye ugenda kumusubiza guma aho ngaho ugeza kugera ku ijwi rya Amerika
uravuze uti yagiye muri jenoside hanyuma baza kumurangisha Croix Rouge yamurangishije hehe wabyumvise he byagenze ntabwo byumvikana neza
Croix Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Kamabuye ariko uko yasize hitwa siko hitwa bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika ubwo nahize uburyo bwose nahiga kumu twavugana ndakura birashobera ndagenda ahantu kuri haseri ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri haseri mbona biri gutinda ngenda guhiga ku Croix Rouge ikorera Croix Rouge nsanga harakinze ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika ubwo muntu nahise muhamagara ahita aransobanurira ahantu ndi bufite kugira ngo mbandike arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara
none se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika ayo makuru yayaguhaye ryari
ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu ariko no mu 2006 naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika ubwo nibwo guhita nanjye ngo bamukurikirana
bamwumvise avuga iki icyo gihe
yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye mbere nibwo twahise tubura na mbura kuntu murangisha kubera nahize inzira nasamo ndabibura ubwo nkaguma ncika intege bigeze aho ngaho sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka bindyamo by'umuntu w'umuvukanyi kuko ni nangewe njyenyine mpari ubwo nawe ndabona ati reka mwigishe umubandimwe wanjye ndebe ko namubona
ndahamya ko niba Hakizimana nemeye Imana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Giteri Burenge Berireseme mugasante bahitaga Nyabyondo yahita bimenya
Nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu twibutse
turabashaka ku bwisi mwana yanyu ngo abantu babashaka bone
benshi nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri Imana yanyu Imana izaba amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukorera ni byiza ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
harundi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye akagari ka Remera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Republika ya Demokarasi ya Kongo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwa Jean Baptiste Nyondo twari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga Winjiseke niho twatandukanije harimo mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
Nte nka 16 kuko ngiye nari mfite 12.
Hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1997 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongiye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbanda kanje narahagumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva nyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi yaseri yagendaga isanga abantu ntabwo yaje habe n'abantu wenda kuba barabuvuye burasafiri bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko byaregereye iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha numva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu ari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kure ahantu adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko urumva iyo esipari iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyire umva bikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeza uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize ko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika
murakoze cyane ufite mbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba bajya basanga contact niyo mpamvu namuze ariko ubungubu abantu ndangira ijwi rya Amerika babonye abantu babo kandi ngewe uwanjye naramubona rero naramvuze numva mbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye
yes wagize neza
antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo koze cyane
cyane cyane cyane cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'imana ibikora
ibikora neza pe musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twagiye dutaha urusorongo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
ikiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubutaha mwese mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege iyo mufatanije n'ijwi ry'Amerika udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
narindi shakishangira cyangwa ngera aho bita gushimpunda nyanga amasandazo n'ikizya yaho biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu ama ndavuga mbabwiye gucika intege ndavuga reka nshakisha
agasaro kaburaga
Kamuha, kamu ini mungkin masuk. Kau berapa? Kau tak dah hingga nak kau baru pukul na asal di mana kamu jadi. Kau mahu beri mungkin itu.